the music.
Made boss.
Take a beat.
Nataka nimpeleke yeye nyumbani.
Unasikiza Des from Black Sapphire, twende kazi.
Nataka nimtangaze yule binti anayenikatiza mwendo. Ukimtazama kwa mbali ana sura ya Mwarabu. Ukisongea karibu ana meno ya dhahabu. Ukisongea karibu ana meno ya dhahabu. Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama. Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama.
Nimekuwa na hard time nyame kukuchoose, lakini sijefair nimekuget. Nimechoka sana kuchezwa mwingine majingo na kunihoni staki. Nasikia mshada urifika hata mam nyumbani na kutamani kukuona. Sipo nasikia umesikika kwa vile mimi nimekupenda. Kila mtu nyumbani anauliza atakuona lini. Hata mam nyumbani amekufikiria sana. Natamani tusonge hata kani kesho akakuone mama. Kuja tufiki nyumbani mama na kungoja.
Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama. Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama.
Ati nasikia mamu nyumbani aliona ta picha alikufeel, lakini bila kusema anatamani sana urudi hata nyumbani. Nimejilusha na wengi, every time nimejilusha na wengi. Kwa kujilusha mbali nimekuwa kama tatu, nikipanda mpaka nashukisha. Nataka nikufikishe nyumbani mama, ashanti na notice, nataka kuona wewe. Nikipanda mpaka nashukisha. Nataka nikufikishe nyumbani mama, ashanti na notice, nataka kuona wewe.
Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama. Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama.
Kwako ni mwisho wa leli, nishamua kukupenda every time. Mini shamua sita lala, nitakupa mapenzi. Mapenzi kukupa sitoki, mini talinga nawe every time, every day, every time. Mini shamua wendo wangu, ati umekua kakolas every time. Mina kufeel baby, kila siku mini sita lala, nitakupa mapenzi paka mchana. Kwangu nishamua, mungine sito kuenda. Nishamua kwako weni mwisho wa leli. Mina kupenda, no mana tata gata kesho. Tufike nyumanu kamuone mama.
Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama. Nataka nimpate yeye, nimpate yeye. Nataka nimpeleke nyumbani akamone mama.